Moyo hapa duniani ni washinde wa fitini. Mola milinde. Nisaidie.
Walimu kudivyo tulivyo hapa duniani, haya mambo yalikuwepo toka enzi za mababu. Yanapotokea mambo kama hayo, usishangae. Yakitokea mambo kama hayo, uvumilie.
Itakaza moyo hapa duniani, ni washinde wafitini.
Cheri Madera, mana kikola
nilinde.
Tanzania,
nisaidie.
Zombie me up, I am in it. I'm trying to save you.